Bana Uganda balabudwa ku bulabe obuli mu kusuulirira omwana omulenzi Israel tekiwa ku mwana omwala yeka. Omutandisi w'amasomero aga General Schools era ssenkulu w'ekibiina ekyobwannakye wa ekya Melissa Plan Children Organization omukungu Mike Kihondi bino abyogedde atongoza enteekateeka ey'okugabira abaana abalenzi ebintu ebikozesebwa okweyonja nga batandikira ku ssomero lya poliisi erya Police Children's Primary School ekibuli. Omukungu Mike Kironda agamye nti kaakano obwanga babwolekezza omwana omulenzi kubanga abadde asuuliriddwa nnyo ebitagambika ensi eno ekiviiriddeko ensi okutabanguka n'ebikolwa ebyesittaza okweyongera mu ggwanga.
Kati twesanze ng'omwana omulenzi myaka ebiri gye tubadde tukola nga talowoozebwako okukujja ne pulogulaamu eno leero gye tulonchinze ey'okulaba nti omwana omulenzi afiibwako watumuzudde yasinga okuleeta emitawaana yafunisa abanne abawala bali be tutegesa embuto be bagenda mu bigurupu y'abakifeesi ne bakuba obutayimbwa we tugenda mu maka obutabanguko buva nnyo ku baana abalenzi kubanga tebategekeddwa. So programu eno nga tukwataganye ne bannaffe abavudde Kenya mu America tulowooza ndigenda kuyamba abaana ba Uganda wamu n'aba Africa tukwa twagala enkola eno egende ebuna amawanga gonna aga Africa kubanga ebizibu tubifaanaganya.
Omukungu Kironda asabye abazadde nti bakomye okutya okwogera ku nsonga ez'omukwano n'abaana baabwe kubanga bangi bakemeddwa ne batuuka n'okuwerebwa akawuka aka mukenenya naye nga tebanneetuuka.
Era ekitongole kyaffe kino kya Melissa Plan Children Foundation twolekedde era okubanga n'abazadde tugenda kuba tulina enteekateeka yaabwe kubanga nabo abamu tebamanyi na kyakkola omuwadde omwana omugamba muteeketeeke mubuulire ne tamanyi na kyakwogera abaana batuuka mu myaka egy'ekumi n'esatu kumi n'ena olina okwogera nabo ebintu ebyobukaba ne babimanya woweegatta ofuna obulwadde woweegatta ofuna olubuto toteekeddwa kukola bino naye abazadde abasinga babitya.
Kasala omukyala owa Kibuli ward Ezra Mzamu Namugenyi asabye bannayuganda abalina ku kasente okutandika okuyamba ku bantu naddala abaana abato abeetaaga okubeerwa mu kifo ky'okulinda nga abagwira okuyamba bannansi.